SBS Radio.
Kolonyo gaadiida ayaa haween iyo caruur ka soo raray wuqooyi bari Suuriya oo ah halka ugu dambeysay ee kooxda IS ay haysato. Iyadoo dagaalamayaasha Suuriya oo Mareykanku taageero ay qarka u saaran yihiin inay weerarkii ugu dambeeyay ku qaadaan magaalada Baguus marka dhammaan dadka rayidka laga saaro. Laakiin dhammaan weli dadkaasi kama wada bixin. Dadka weli ku haray ayaa la sheegay inay ku jiraan 3 caruur ah oo ah gabdha uu dhalay mitidka ugu weynaa Australia. Layiraahdo Khalid Sharuf.
I just met Zara.
Iyadoo la hadlaysa shaqaalaha gargaarka ayay haweenay Australiana oo la aaminsan yahay inay tahay Sahara Dunam oo ah 25 jir guursatay jihadoonka saaxiibna la ahayd qoyska Sharuf ayaa sheegtay inay ku sugan yihiin Baguus waa caruurta Sharufe.
Are they fine and they're alive? And I am Tara's best friend.
Where are they at right now?
Way fiican yihiin, way nool yihiin, Tara saaxiibteeda koowaad ayaan ahaa. Waa caruurta hooyadooda. Xaggee joogaan hadda ayaa la weydiiyey, ma aqaan ayay tiri, ma waxay joogaan Baguus? Haa, ayay ku jawaabtay. Khalid Sharuf iyo Tara Nettleton ayaa 5 caruura oo ay dhaleen ka kaxeeyay gurigooda ku yaal Sydney 2014. Waxaa indhaha caalamku qabtay oo la cambaareeyey markuu Sharuf uu warbaahinta bulshada geliyay wiil yar oo u dhalay oo hub wata gacanna ku haya madax laga soo gooyay askari Suuriyaana oo la dilay. Mar kale ayaa indhuhu caalamku qabteen markuu soo baxay fiidiyo oo wiilkiisa yar uu iska dhigayo inuu dilayo qof aan muslim ahayn ama qof Australiana isagoo aabihiis uu markaasi amrayo. Dhacdadaas kadibna Sharuf ayaa noqday qofkii ugu horeeyay oo Australiana oo dhalashada laga xayuubiyo. Iyadoo dawladdu ay isticmaalayso waa dawladda Australia shuruuc cusub oo laga soo saaray la dagaalanka argagixisada. 3 bilood kadibna waxaa lagu dilay Sharuf weerar cirka oo Mareykanku ku beegsaday, waxaana sidoo kale ku dhintay weerarkaasi 2 wiil oo uu dhalay. Xaaskiisa Miss Nettleton ayaa u dhimatay xanuun 2015. Xaaladda ay ku sugan yihiin caruurtii ka hartay oo ah 2 gabdhood oo 12 jira iyo wiil 9 jira ayaan la ogeyn. Ayeydood oo hooyadood dhashay Karen Nettleton ayaa inta badan u soo dagaalamaysay in caruurta ay ayeyada u tahay dib Australia loogu soo celiyo. Laakiin Ra'iisul Wasaare Scott Morrison ayaa ka digaya in dowladda aan dariiq badan ay u banaanayn.
The children can't be held responsible for the crimes of their parents. They are in a very dangerous part of the world and Australia is not in a position to offer any safe passage for people who are in that.
Arurtan ma qaadi karaan mas'uuliyadda dambiyadii waalidkood galeen. Waxay joogaan qayb qatar ah oo adduunka ka tirsan. Australiana uma furna dariiq ama wado ay si ammaan ah uga soo saarto halkaasi. Maadaama ay haystaan dhalasho Australian ah, qoyska Nettleton ayaa filaya in caruurtan Australia lagu soo celiyo, iyagoo ku doodaya inaysan ka duwanayn sida dalalka kale ee reer galbeedku ay ula dhaqmaan qoysaska iyagoo kala. Matt Tinkler oo ka tirsan ururka u dooda xuquuqda caruurta ee Save the Children ayaa sheegay in Australia mas'uuliyadi ka saaran tahay in caruurtaas dib gurigooda loogu soo celiyo marka loo eego shuruucda caalamiga ah.
Australia is a signatory to the Convention on the Rights of the Child. It's important that those children are provided with the care and support they need. If they're Australians,
Australia waxay saxiixday xeerka xuquuqda caruurta, waana lagama maarmaan in caruurtaas la siiyo xanaanada iyo taageerada ay u baahan yihiin. Haddii ay muwaadiniin Australia yihiin, waxaa nagu waajibay inaannu taageeradaas siino. Qubrada argagixisada ayaa ku doodaya intani tahay fursada ugu fiican in dib loogu soo celiyo. Greg Parton oo ka tirsan jaamacadda Deakin ayaa sheegay in dawladdu ogtahay caruurtan loona baahan yahay inay wax ka qabtaan ama tallaabo qaadaan.
Dealing with the Syrian Defence Forces in northeastern Syria is going to be the easiest option of any that we face, and so that there is a window of opportunity now to
in lala xariiro xoogaga difaaca Suuriya ee waqooyi bari Suuriya ku sugan waa dariiqa ugu sahlan. Waxaa furan fursad hadda in la gaaro oo dalkan dib loogu soo celiyo caruurtaasi. Goobta saxda ee caruurtan ay ka joogaan magaaladan go'doonsan ayaan wali loogeyn.
sbs.com.au